I'm in love with you. I'm going to die because of you. You are so beautiful. Oh la la. Changamkia tena. Maisha hayarudi anakwenda. Hivyo basi fanya kitu unachokipenda basi tenda. Usifosi ku